Motoke zitutambuza zitugabantu makubo nayo olaba yatukumye songa n'entalo zasuse bitale byabannaffe saalongo muwulira ng'ababiko obutaweera. Engeri gye nsiibanga ntawumpana ntyo ne bakanna oluusi nnina mukoowu nga n'olumu gye nsiibye ssendeeganyi birowoozo mba na bingi nno munnange olumu nsuula mu ntebe nga ntudde omwo nga mpandiika ennyimba ndi mu kuyiiya lw'embeera nsobodde okulinnya ekitanda ate otulo ne tumbula ndoota buloosi bwe ngatta byempulira ne byendabyeyo nga n'olumu ndoota bafuba baayiyaawo abanjiya b'entalo bezisedde olulala naloota ngudde ne mu kinnya ndi omwo gye baasima ekyattooyo empanvu ne ndoota olulala embwa naye ennumya olukokola n'enkaaba n'ensukka ate olumu ne ndoota ng'olwo nnonzeddoola ng'amasanyu olwo ganzita namuwulisa n'ettooki okuziibala ne zimbula ate ennaku olwo ne nnuma ndowooza obwongo bwe buntabuse anti n'emirimu gyansusse. Nalootayo jjuuza ataawo ebyentiisa empologoma zanzinda ekiro mu ttumbi ziwaguzza olusiisiro olwo mwe nnali nsula zaggukira ku mukazi zimutuzaawo musajjawo nneekakabye n'omuggo nneeyambe nneenwana nfe masajja olutalo olutaguse lwogoomye lwogoomye olutalo olwali luwanvu nnyo olwo omuggo gwakutuukamu n'ensoberwa ekyokukola wabulaawo kyansobera nayiiya ne nneemulula ne mmalamu n'omusubi mu misinde egy'amaanyi amangi empologoma zammerako otukwetuse munnange tuutwo tuli ku nnyanja nakaabamu amaziga nga ndaba nkomye olw'amazzi ŋŋambagana ag'ennyanja kyaddaaki nnalengera omuti ebbali ku nnyanja akabuugumu ne kanzira amaanyi gaali gagenze gaakomawo mu bujjuvu paka nga ndi ku muti kuno nagulinnya ngeri ya nkima obuweerero ne mbufuna n'emmiramu ne ku ddusu empologoma zaayiiya ekyokukola nazo zeebaka wansi w'omuti ne zikumba ettabi ly'omuti kwe ndi liri mu nnyanja bonya ate naye ndabye yali mu nnyanja ayasamye olwo n'endusu oyo ziimuyise bandi ku muti kuno mu ngeri bw'etyo kozi kuliko emisota nga giisula okwo nagyo nagiiraba wayitidde ddala akaseera awo ensisi n'enzigira n'essuubi n'erinzigwa wakati mu bizibu enkumu abaana mbalesekaanyaabwe yamaze okufa tewali n'abawa mmere neebuuza ekyokukola mu butuufu nekimbula koba eggwe nga kikubula nnali nkomye ddala bukomi bwempologoma ziri bbiri n'emisota giri ebiri boonya yeesunga kundya yengo gege soza Namanyi irembere yonga boji sanze Basichari na chengamba nkanura maso Kozi ingezi nunularu chari yonyo Emisota jako kukendo kuika Orogo maze kanganezi kukumuka Kakukumuka kadirire mkwe kulinyo Musotane kufanga bochiraba Aho mulala kutabuse kujivosa mangu wageyo nefane njuona Neyari esigade woya saka omisinde narengere unitari Omusota bwe kujivya Nasaka abwe narengere ange mbobe jiwanise na yokutaso obulamu Najjukira lwe yango babwe yali eyagala okundi angerowooza nti terifa yoba Yandibadde ono erwana Bukati tekyali kumbala Buno n'olubuto olwakoze Yo yali esula wasanye Kati esula wanesula neyi Ekyadduka okutaasa obulamu Ujiramu amakulu ganago mu kiroto Okuyiganya nga banno kibeera kikyamu Bimanga olina okukonyanga ejjogeryo Okobanga olekanga muneezirikuza Ebyentalo eba kyansi eryabaziwangula N'akaana akatooka wangula obusajja Jukira nnyaba fiisuuti ne Goliasi Dawudi eyaluwangula ko kaali kaana Kaakozesa jjinja liti ne kaaluwana Ojjukira na luno olwa Museveni ono Obwana bwalwananga ddala amasajja E Rwanda mwawulira ku byali eyo Abatuusi baatuuka ne badda eka N'ebirala nno bwe bityo mbiwulire binyumira nga naawe bwe bikunyumira Abaalina amatu ag'omunda ku luno ye mwabaganyuddwa Mundabire nnyo abatandabye nti nange bambi nsaaliddwa Mubatuuseeko obubwaka bwange n'ebirungi ebibubaddemu Musaana mwagala omutonzi wammwe wa buyinza bw'enkuulaze Yatugabira ku liziki okufuna kw'olyano obeerawo Yatutambuza mu nsi muno era y'amanya olwo olwatuggyako Mu buzibu obwa buli kkala abeera kumpi n'ayambako Soza alusenda omu kasehendi na alufule chiko Gata sasudwa ya desiri ndi ya mpo nyanze vizivu Mundabire nyaba tanda vientina